mphathi wohlelo ngiyathobeka. Ngingeke ngidle isikhathi akuningi engisukuma nakho. Kubani bakithi ngiyabingelela, ngingazikhohlwa nami. Ngiyalithokozela ithuba lokuthi ngime phambi kwenu, ke ngiphawule nami. Kuyintokozo kimi ukunibonani bahle kanje futhi nibumile ngezingani. Elami lithi ayekwe lento yoma, vakashelana ngoba umuntu wajwayela kasamba. Ayekwe lento yoma, vakashelana ngoba umuntu wajwayela kasamba. Ayekwe lento yoma, vakashelana. Ayekwe lento yoma, vakashelana. Ayekwe lento yoma, ayekwe lento ngithi ayekwe lento yokufakasha. Uthi today zinkulu kabi umuntu evakashile, sengaze kukhulumele ukudla manje ngephutha. Umuntu afike nesulu keselikhulukazi ukuzibhata, uvele ubona ukuthi nakubolo uvalelisile wathi ngeke asabuya. Yawushintsha-ke manje umthetho wokuvakasha, awusuka lapho kini ungaphathi lutho, ushiye ngisho isikhwama esingenakho sokuthenga. Uzohamba nakho ma usuhamba, akusali lutho la esingakuboni, imele senze shoki yatholakala. Vakashelana ngoba umuntu wajwayela kasamba. Ayekwe lento yoma, vakashelana ngoba umuntu wajwayela kasamba. Ayekwe lento yoma, vakashelana. Ayekwe lento yoma, vakashelana. Ayekwe lento yoma, ayekwe lesho ngithi ayekwe. Abanikaze nizwe kubuhlungu kabo, ukuvala idatha ungakathandi, suka siboni isimo. Uthi ezinye izinto ushaye ngathi awuyiboni i-social media noma iyithandi inhliziyo. U-California yakho bakubeke emehlweni kuthiwa ibambe. Ubani ofona ngalesikhathi uzoka ngithole kahle. Mawukade uphumile-ke mfethu kuzoke kumele uchaze kuthi uphumaphi ngalesikhathi ubuhamba nobani. Elami lithi ayekwe lento yoma, vakashelana ngoba umuntu wajwayela kasamba. Ayekwe lento yoma, vakashelana ngoba umuntu wajwayela kasamba. Ayekwe lento yoma, vakashelana.